Ono kiusa wafulume na lo. Before I say I love you so, you say you love me so. You come and take your stress away. You take my stress away. Olonga kulindanga, simunga njichajinga. Yo gamba zibi chusanga. Namba simanyi obukulira. Mwana kuzikuika don't pick up. Mwana kuzikuika don't pick up.
Nalina kumeja majo wala.